popo amekwa, amekwa chanji analala. Tayari umeishiwa, umeishiwa, unalanda ya dunia. Kama popo umekwa, umekwa, chanji unalala. Tanda wake mchafu, aibu anajitia.
Ooh.
Baton. Wapi mwajabu waiti na kati ya Tandale.
Subila imekushinda, vita yako naianza.